Shows. Posted.
Yes, coming again. Oh, nana. You hey. Can become success. Love na go party la di palo.
Wangana ki wangana.
Go yo ya ufono. When I need na get upanga fali nyalo. Kukusi ya ki mitolo. Rita nana wa kufele lai. Lumba mongo ja uti anga unangu zangilai. Nino pezi li cholo cholo laka.
It's the boy.
Mama mimi muzangi. Zangi nyele rita nana.
Ni wata lafu panshi pa mtima wanipe. Ruli futi pari wewe shaka bepe. Uniteleze nisika pula likepe. Uzwa kachenu wali latofani sepe. Nine komanda pari wewe sone tepe. Mutupo chesu nde ukabilo mutende. Chakomfe blino bambi kwisa waku sende. Vingi na temwa pari wewe tetimpende. Mutima wove ewa wako no tipode. Fishinga lafu na kukwatila lipalo. Echika lenga kuhu yoya mitu folo. Kuto kusia foi kawenge mitolo. Kuzikiwe na uniluki lebo pilo. Iso boy.
Hey. Kuhu yoya ufolo.
Disasters.
Wena nina geru panga falinyalo. Kukusia kimitolo. Ritana nangwa kufele lai. Numba mongo ja uti anga unangu zangilai. Pezi li cholo cholo laka. Mama nguli muzangi. Zangi nowe li danana.
Let's Uka venane evite Azepe nomate babepe. Chukale vifine. Wika shapone kane vifine kubene. Wika lenga lafu yesu ikapene. Lule lape wende tukashane. Tambika kuno ukuboko tukatane. Ushwa kuyo ya kubaba stiri bahame. Labu lipalo na kukwatila njizeme. Wakusakwila zangi yobe wangu hana. Chakuhona mbongo wangu seme na tubana. Timu una mono na kukenyi. Hani kumutima wami kutizwalala shaini. Wasanika kendo kumutima fire.
Labu na kukwatila lipalo.
Iso boy. Boss tena. Disasters.
Wena nina kukanga farinyalo. Kukusi ya kimitolo. Rita nana nga kufele lai. Numba mongo ja uti anga unangu zangilai. Nino pezi li cholo cholo laka. Mama nguli muzangi. Zangi nowe rita nana.
It's the boy. Postena. Wangana ki wangana. Disasters, disasters. Management.
Can you call me?
Success. Ration Power Works.
Can you call me success?
Inspector Kafula, I see ya.
Why not?
Dynasty.
Original.
Panamis. Etio. Why?